Ishi bila wasi na Red Relax kutoka Vodacom. Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua Red.
Vodacom. Power to you.
Anataka tu nimbele, tukutane na young thug. Kendrick with it, Rizzy, boto analia wanataka drug. Na mi, kwambia swezi kuja labda swebo nani li. Cause nani li, mimi simtimi. Shombia sifanyi bila wewe. Walai shombia sifanyi bila wewe mana. Biti zao zinyo jirudi ya kila siku. Big Shave na kuja kwenda airport isi on the show.
Kama na ropoka man, nitafika ipo siku, siku. Indo ndoto na yoyota man, itafika siyo issue, issue.
Bati yao wange nyuta ngeza wa New York. Ningeza lu wa New York. Bati yao wange nyuta ngeza wa New York. Ningeza lu wa New York. Bati yao.
Oya, Lufa, hivi umebeba ngoza BET. Awo umeanza wembo kila siku TNT. Kitonga enta tizo mtonyo mita choka. Tawika mwanangu daddy fasta situ tachomoka. Wenzako rembi cheze ya ndege. Na kwacha mwanyamala ubaki na mwanao chege. Baki na chege. Baki na chege. Mwenzako naenda pona kina thago thago baby.
Siyo kama na ropoka man, nitafika ipo siku, siku. Hindo ndoto na yoyota man, itafika siyo issue, issue.
Bati yao wange nyuta ngeza wa New York. Ningeza lu wa New York. Bati yao wange nyuta ngeza wa New York. Ningeza lu wa New York. Bati yao.
Oya, wanangu tumefika poa usio wanangu. Nipo na wanangu tumechill nini hapa panda za New York City. Shout out kwa nangu narudi bongo wanangu osio wanangu. Georgie Poji, Georgie Dagi, Freddy Boy. Bro, nah, get you, yeah, you believe that. Apollo, OG, the better.
Mama,
solo akita.
Mama, mama, mama,
mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, Danunda. Danunda. Mama, 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 Ulaya. Ulaya, na ugoba, Ulaya. Jamani, narudi bongo. Nimeshindwa, right? Nimeshindwa. Valini.
Who are you, though?
It's for the poor baby.
Check Lupa.
We got Lupa, by the way.
Woo.
It's for the poor baby. Y'all already know. Step up.